Brandy, only a brass will say, obey tea and quassam. But what they are so bad for Bibi or Bell and Wassam was say, and quassam a bray a do. Freunia, Fre, Hoka for on a freoba. Na, so was say, and quassam a bray any. I am soon for Aqua Hayford and Amadi as semi. And then I'm Fidia Wilson so a bro. A LifeWed Media Ministry, na semi, a de bro. Vessere, any demon. Se woma ya bompai de kwa fo no we urade e da wase e yu aye ya kanfo so woma ya hoden na woma ya kwenya so ma iti wasem nyankopo ba fa akuma ne adwunyira do ma hwa sombra na si de we yu hwedi atre wasem mu padi bi eni ni ni adwene ni enti ase ni padi si eni wa wona wasem so yu hwedi atre yen urade ampa o se nya enya nsa eni mi die bi ana edinya kwaje na madom na wonam wadom so no hu ye mobo na frade ama nradi eskusu ebewu achi na wo mi pai bo ni se frade do ni wo no ho di chere do ni wo so no tuni jide mu se opia ne mo ba biara anyoyira meda wase nradi eskusu demu na me bo empire amen onia asama mene uche ende dasu uruma mfuwa humano iti du mienu. Ano ende uwe medu emu miensa iti du mienu emu miensa kusi mwachono yade kwa mbubu mwadi ase viti nga kenkai nini na ama na ama wafutu bibri nuhu kwa ya bafaswa sa umfa kriso kraje mkwa udu homa kristu na wafa kriso kraje mkwa sa kwa viti mi atanasi na udi ama kristu na ohunu sese ukọ asori so a metimi ede wo moa ene onim die a onyakopon die adom wo ene wa chede a nyame die adom wo na odi aboa onyakopon asafo no ama no manyina aye enkosuo pomodia se ampa odi onipedwe no besiwo ti sa foria etiasie aye konkron asemi matunidi say the body of Christ say Christo no ni pedia isi no the body of Christ ni pedia si kafa asori ho si nyina akoye bakwa kubom akoye the body of Christ sana aya ya kanu sana ya kanu eninti ebehwe akenka asem no efri roma fohuma iti edumienu imu miensa aso edreko po aka sembi na Mama intini yipa. Wasi, ya ni Kristo anyanko fanu sihen huma suo kwae. Si, ya ni Kristo anyanko faa huma suo biara weye munu isi ya kwae. Ya ni tina maa sumafu po enam wema fuwa huma iti dumi enu yumu ya sade kwa itu fuse. Na menam adoma a wodi adom me no so be ka me kire mu biara se onwene entra dia esese odwene na mom onwene enidaho adwene se dia onyankopon isusu gidie acheche de ama obiara no se dia yewo honam akwa bebre ni pedua kurum no na honam no mu akwa no enyina inni edwuma kro no sara enso na ya yeye bibire no ye nipedua kro Kristo mu na ye nyina yeye ye ho akwa miako miako na yewo na yewo na yewo 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 adoma chede a enso nsunye edidem se de adom a wodi adom ye no etie se eye nkomsha mano emfata gidie susuye se eye soma mano entra osum numu se ye ochechirefo a mano entena ichechire emu se ofutufo a mano entena ofutufo mu se dia se adumchefo a mano inyi niyem enye se ohwefo a mano emmo no homoden se obrunhunfo se mobrohunfu a mano emfa enimtie enye amen mekenka eti ni bio ose se oy ofutufu a mano entena na futu nu se oye adimuchefu a mano enyi niyem enye se ohwefu a mano emmo no homoden se mobrohunfu a mano emfa enimtie enye amen a po o ma ho kwan ma nya me nkonko fa oso akasa akyerɛ yen ene pa ya sama mudu ne muham ya sama ese dibiare dibiare no che ye kristo fo yi se ye kan ho abom sa asafo ba ko yi etwa se bebiara ye betu anamon akɔ abonten aba no etwa se ye de osman ye dwuma no se ye nanti mu se de na paul ka ɔse me nam adom a wɔde adom me no so meka me kyerɛ mu biara se ɔnwene ntra de ɛsɛ sɛ ɔdwene ei paul kasɛ ɛkɔ asɔre kosi ade biara brada ne yɛbɛkɔ wo sɛ adwo ada wo sɛ wokɔ ada wo yɛwada wo ne mfi ada ɛne meme nda no nyinaa no ɛtwa sɛ ɛka saa sɛm wɔ yɛdi nka kenkan ansa na ɛnɛ ɛni sɛ o ɛnɛ sɛ dream big so da ɛkɛseɛ ba paul tuufo a ɛyɛ sɛ bia wobɛyɛ kwadwofo adwuma ɛnyɛ adwuma nyamesom na ɔka na ma abrabɔm so koraa ɔka akyerɛ wo adwunwoma nkɛseɛ dodo ɛsɛ yesu ka sɛ ɛyɛ a yɛbɔ mpa yɛ ankɛsɛ yɛgya wɔ so wodin wo nti waedi mmara na yɛ wopɛ wapɛ deɛ sɛdeɛ ɛno asaa so mae dade duane ni na yɛfa yɛfom soɔ kyɛ yɛn the lord should give us our daily bread oh ɛyɛ sɛ ɛyɛ adwuma na yɛdwono nnwoma nkɛseɛ but dede sɛ yɛtwene nnwoma a ɛboro yɛadwene so kristoni ɛdwene saa sɛ mabɛyɛ kristoni deɛ bible sɛ wa wɔde wa woto awurade so no adeɛ nyina ɛdiboa no wie ɔ ane ade nyina ɛdiboa no wie ɔ yie wokɔda a wada obi ɛnɛ sei sɛ wonte compound house mu a ɛnipa bebree asisi wɔn a wofie yɛada ne prisoners o yɛada ne prisoners ane sɛ wotiyɛ na wɔ compound house kora a ɛfie wura bi wɔ hɔ a ayɛ ana ɔwɔ hɔ a ɔtumi hyɛ mmara sɛ ne fie yi deɛ ɛbɔ 10 o'clock a ɛsɛ obiara bɛyɛ dɛn ɛbɛda na anyɛ saa na kɔyɛ busua fie a ɛna ɛyɛ na mmara ni hɔ obi atumi bɛda berɛ a ɛsɛ but wankasa ɔkɔsi wo fie no ɛbɔ no nsia a na yɛfɛ nsɛn wate wo pono mu wode prisoner ɛbɔ bɛyɛ 6 wɔ mu nyinaa da yɛde pala katoto wɔ mu nyinaa no obia nkɔ baabia saa na ɛyɛ o ɛso ɛmu no ɛda wɔ no yɛadwene nnwoma kɛseɛ na yɛ sɛ mesi abonsa bɛyɛ 100 nnwene adwene a ɛboro woadwene so na mmom dwene adwene a wobɛtumi de ayɛ aboa afoforɔ wɔ kristo mu sɛ awurade memanya me flat bi matena manya adwuma yi na menua kristoni a ɔno nso bia mene no anyinaa ɛwɔ ɔsom baako mu no ɔno nso naabrabɔ te sɛn ɛno ne hyɛ adwene ɛfata sɛ sɛ wodwene sɛ ampa wo nua so bɛboa no ɛma sɛ bi mpo ɔnya biribi ayɛ na ɔde ahwɛ ɔno ne mba na ɔde aka na no ɛnɛ sɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛadwene ɛtra yɛadwene so na yɛnya yɛfɛ n sɛ nnwoma nkɛseɛ ɛkyɛ obiara yɛpɛ sɛ yɛyɛ ankɛseɛ paa mom yɛntra deɛ ɛsɛ sɛ yɛadwene na mmom ɔnwene anida hɔ adwene yɛne nna hɔ sɛ kristofoɔ deɛ adeɛ yɛyɛ ɛnɛ nea aba ɔman a memeti mu Ghana ha kyɛ sɛ nipa ɛkɔtɔ adeɛ sɛ bibɛyɛ twɛgye si sa na ɔde abɔ ho 100% ɔde ayɛ ne ni kristofoɔ wɔn a wɔkɔ dwom no a wɔyɛ saa noma no te kristofoɔ anim ana anida hɔ adwene bie ni hɔ yɛne nna hɔ yɛyɛ nneɛma a yɛyɛ kristo si woanya ama wo nua no woanya ama me kristo si woanya ama wo nua no woanya ama me onua wɔn yɛ ndwene adwene a ɛyɛ ndahɔ adwene sɛdeɛ onyankopɔn esusu gyidie no achiche edi amai ubiara amwe hwe ni ye hwe adoma chede ubia woni de me pop baba kan asamba yiti obisa kan kan amu no achiche no ho ase edada enya me na machechiro mu ampa it is the bible no menka ensin dia twesem no yeden eche na me jidi se achede a jidi achede a yakobo de ama obiara no moma ye nye no sedia odi adom ye moma ni brebia bre yeden emfambam no obiara nso bomode nse odi ne dia beboa na safo a oyeden owo mu se se ni media o yakobo de adom na so fasa ni media kwan so no de boa osmanfo paul ama ye hunu se se biribia ye obiara no ye nye ne se dia onyakopon odi amae onyakopon susu biibia chede biia kura biia e na me wo me ye obi a me na me hye nkom wo asori ntino biibia obi kan ntino me ba me hye nkom bio ya ka nkom hye kura ne den a se na beka nkom hye ne den ha nkom hye ne dia nyakopon asem a waka chyo na wo ka chye ne ma ha nkom hye no no now you can say a prophet, a person who stands between God and man. Now G assembly for Yankopon or the Aman Yankopon but say and ob or can't that you ask him or can't ask him no can dia away nima on Yankopo or catch. Trace me we cry from Genesis, Ebesi Revelation, or try in Fitiaseno, so the Yankopo ye boo nipa na or de nipa ya damfo na nipa mpene na boninti onipa ti no fo nyakopon na wakache ze onyakopon no ko besa ba ebio na oba se ni ene de obi akwa asore na asum ya ne de ebese ye kase oba ye melonia oba ye si eti wo dwene adwene etra ye fen sey na dwene so a onyakopon susu di ama no eti e ma abrabo bebrae bo biere no esi that's a de yakopo de amaye no wa o de amaye no nye no na yadwene yadwene se obi apese o yekese sene nua obi apese o ye odiye esi ne nua obi apese an odiye ye minka se odiye nye nemom no bomode ase odwene badwene nua ho andwa adwene tra se me besi lo ave ko fue ya o fusi okosi ye fene se abatete ta of babel no akotu onyakopon e wo so o ye adwen papa o ye ba ko no sa na o ye e de ye sermon de se ye ba ko a kase ye bibia no besi ekwan ba na adwen e teche na nge oni anwire adwen a e fen se etra eno manyina so na mo ji twene jidi adwen a onyakopon enna wo kokor so na o de adon ya mi shrawo se otie kwa meto asasem we so ya mi shrawo se otie nkwasem minim se nkwasemi eya asama se wutu anamo ewo kristo mu yi na wo yezera kristo pa oba wo joyi raba no fa se wo kra je nkwa wo nyoyi raba da asemi fi life word media ministry ho ene ba mje ya msonfo akwa hefford ena odi asemi ebro ya mi shrawo me telephone number ni 0244869499 0244869499 hayfordjackson@ymail.com hayfordjackson@ymail.com. Let me share also with you in class. Bye bye.